It's Dukes.
Naridhika kila mimi naloinipa, nailishwa mpaka inashiba, kwako mimi nimefika. Ainita mimi ainidio shuga, kila mara unaponita nasikia raha ukinishika. Follow me deko, napenda go inavyo inipa joto, nzuri mwenye sura ya kitoto toto. Follow me deko, napenda go inavyo inipa joto, nzuri mwenye sura ya kitoto toto. Mabibi shawa, shawa shawa shawa, which your love on show me. Oh baby show me. My baby shower, 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 which your love on show me. Oh baby show me. Nzuri mwenye sura ya kitoto toto. Follow me digo, napenda go inavyo inipa joto, nzuri mwenye sura ya kitoto toto. My baby shower, 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 which your love on show me. Oh baby show me. My baby shower, 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 which your love on show me.
Producing the town, can you feel the vibes? Dogs run the tune, Yadano.